Okay, so kaka gonda ngo gongo 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 ipape chakura wale haya washime wakutukane chamae mama wape chakura wale tena kesho wata kushitaki mama we nenda 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 utalipwa na Mungu.
Facebook.com.